Hey, fuck, screen up. Pagawisha, kama burudani uniburudisha, sura ya malaika ina pimpo, kwa giza gani matwinko, nimeacha filo na night, nikija home after midnight, no baby I was in the studio, ata unida producer halo yo, unafiga na nekamili shari, wanadaya kuna zuri la dosari, basi kwako baby mawili, kwenda kubwa na ndogo haja.
Sadada marafiki kasema ni heshima Kenya kuwa sura mbili ulivyosukwa sana tabia nzuri kafanya kachagua soft hair smooth body skin chocolate girl girl uko sawa soft that sweet bamba sita let me kumisi hapana nakata hapana hapana tutaishi together nakata hapana
hapana tutaishi forever umeumbika mtoto wa Kiafrika umeumbika ukifikiria mapenzi nifikirie mimi urembo wako kama wala waridi nikikuona jawa na kibaridi wanadai nimechizi cause nimekunoki una kwako nimekita mizizi na sitoki ili wandogo DJ Tamemi.
Mama chese tikidoko asalam bololo ay 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 tololo mama chese la 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 asalam bololo ay 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 ay.